tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakira beedi be jamnyal yemo do hedo ngone kiki de talataare noga e jeddi lewru utte hitande 2024 sappo jeddi yamde yabori masilima chapande nay e joyi Ousmane Niali bulde kabaruji do hajaratu tarawre to buggi jande to kabaru bakari to gola e be haifida sariya mabbe wada mabbe andi ko domi be uddama kasudu be joyi be jobadu milioji sappo sefa adi mo hore julidi lamu hakunde jo colonel Asimi Goita bamini no kayin kobe le lewru julie hitane 2023 yottini dun kayni hebi lycée forba dido basul le kollu uditama altinere kenyan projet de développement diligence holliti kenyan jabuji hor buji ti wadi pawidi do kabaru heitere bonde nangonde sukabe mali o memi ko buri himbe ujinaji taton gombe le komen ngaji sappo e tati gondi le region ngaji wuddu e saha leydi meden di kenyan nokkuje godde yo di woni sembe kabaru ji kiki da ko bismillah mona hada studio tamani kasudu e joyi e yobgol milioji sappo sefa dun yalti le sari bakari to gola e be haifida tiagal balde seda ka sari zuzem e koliti talatare de tiakite mabbe e gol zuzugol o kabar woni keddinode e sariaji cour d'assises kartadi do nyam gol jawdi forba ko wottuno zuzede cour d'appel bamako fabitret ne famke en alisise
Bakari Togola ebe haifidano be jugement mu emtimmi Bakari Togola kanyebe haifidano do woni solo Bamadi Keita Seydou Koulibaly Drissa Traoré kanye chasse Koulibaly jukama dubi joyi kaso goto goto ma edu fu waram yobude miloji sappo sefa kanko ardi do kiddo apekam kanye yimbel sappo wonno kayfa be wiide bonni jawdi leedindi ga tiagal yontere fodami fode e le jugement mako o ko be kayfano e mudum so be naba yeso suudu ya lady amendi koka yawtama bedo kayfaabe jomka wiama bonni yimbe ko jeyi yeso juge mb goto goto mabbe fu ko haifa koka wipeni lebi mabbe kalsimo be kayfa wiide be gbo o ele golle haabu kanye daranaade dental mabbe gal nati michin tinde tan wiide Bakari Togola kanye be haifidaabe ana sikitaano wiide gbi jawdi ndi adadu mudum yottoto milliardiji jena e sefa dido jawdi fedde ne noddirta confederation des sociétés coopérative des producteurs de coton du Mali woni APECAM jeydum be ngadi dum bande 2013 warde 2019 Bakari Togola ana hedde juude faham el affaire goddo kasen woni tewture labinde jawdi tundundi
sakirabe e kabaru ju andodo mbaye budde do bembe andede do hel amen Facebook kanye konta X ko no direct no Twitter soldats e Mali beedi le balde cagidi de limmugol bomboje do kerol hakunde Mali e Algérie e imma daraje renugol himbe e jawde le mubben ngadi e wi état major général des armées latugol sababu halku golla ko yata himbe noga yon joggi be kaborde jantori intalla ag bilan do faccitan Oumar Waygallo
le communiqué mo armée wadi ngende altinaire de be kolliti wiide hijande gobe de be noddir terroriste en le nokko noddir tedo ané fils le datol taselit be cakki dun ton geldo mobel be kolliti wiide be tipiki bomboje mabbe fewde mudun o do communiqué ngado alam noga e joy lewru uttitan 2024 armée holliti wiide le nokko noddir tinza waten le région kidal be bari to habdi mabbe ko yata noga yom faande de do tongande holliti wiide nokkure wat le sa halidni to matno mobilay de be noddir pick up and derino so kaborde ane mudun be peddi bomboje mabbe de fewde e dido mobilaji be bino mali foti yajirde no be denan yimbe le be kanye jawlele mudi en fur
Lise Forba dida ba uditama kay nyand altinere noga e jegon lewru uttundu onko ana lemu don cuudi jangirde sappo e joydi table ngaji nyawtidi temede jegon gata bibliothèque kebinado kake suudu ande kesedo ordinateur ngaji chapade nay gata garwala direction générale suudu do suudu do bato watte lemu don fa yottade tere basket onko harajo leydi meden lam hakunde ji colonel Asimi Goita bawno adi modon ko yano kay e noga e tati lewru juillet hitande 2023 fabe idrede na famu andi ko kedjara men gondo to Mamadou Samba Diallo hebi nendo faccitango mumin sende bo Oumar Waygallo
dum weli sanne yimbele gallurende be barkini horejo transition leydi Mali e wima be ngodo lycée latoto sababu wallude sukabe jottina jande mabbe
dum son vraiment content
e dum sanne komi kibo do lycée kesso ya fina jahole garul hakkude kay ndi e kay ba dum biltikili o do golle sanne joti mo kanko lamit lam hakkunde jokkore yu kongol
respect du l'engagement
ko wonani kabaru ko suka be jangobe anan kewi le janginirde yokaji le leedindi ministre humani do kabaru jande docteur amadou sisavani politiwide ngodo lycée latoto sababu huntande dum hore kanye wallude suka be jangobe tayndi pati be ngoddo e galleji mabbe
la gestion des flux de l'air
ko nayri bangal jande hakkundere odo nokkan politiwide lamit lam hakkunde jo huntana hore ko nayri bangal jande
notre système éducatif
ministre humani do kabaru leedindi colonel Abdoulaye Maiga gonnono do tonno e inde horejo transition leydi malindi ndardi e gollobe lamu be kayba ngodo suudu janginirde o holiti wide horejo transition leydindi mami dabareji hokude tablet ngaji debe sappo sukabe jangobe yo dum woni kay ko golliddin do menna gondo kay Mamadou Samba Diallo hebani studio tamani
projet de développement d'urgence PDUI e holliti nyande altinere nde jabuji mudun le horngo wadi dowti dallaji godudi bangal daranade heydere bonde sukabe kibinaay dubi joy le mali go hergo go horngo ana fawi do chadele gonde bangal heydere yalla idon darane fagasa le leydi medandi o projet yottegi ko buri himbe ujinaaji taton wombe le komin ngaji sappo e tati gonde le erejo ngaji wuddu e sahal kanye e bangi goto leydi Mauritania ni docteur Mamadou Traoré woni jubbino golleji pawidi do kabaru ngure le IRC Mali kede ko wi Fatoumata Kodjo do faccitango Ali Cissé
dans le cadre de la prévention de la malnutrition
tawede imadaraji ngadaadi fa heder sukabe ka hade fu wom e sukabe be do nangi be niltirama sawre yarde ciurdo ko toroji de wom titalaji mata di le hen balla amen ole odo projet ni woni faabade lamu leji ni e le daranagul passé kaki kandi naber tondi na do newninde imadaraji dibe ngata faabe chawra edo sukabe tongande mijike edo titalaji mata di kanye ko sabimbini dum ko tongande holiti lawi kandi jokelde yella dido titalaji ana hebena jogolal dum waran wadere dewtere gawrol fa hokke lamu leji ndi o wawi wadirde kanko dum imadaraji fewde e pabotobe mo yella mi fu miden kokkondira jude amem fami darono
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
le mali ko buri hewde fu rewbe worbe fu ana borno jawe nyaacirgal na denagu mon fu sabe ko wattirta dun na hedun dinaaji bi do wattugol la jawo hono dun yirete leydi meden di fake ben jabu di landi anni jantore khalifa guita do faccitaango Ali Cissé mumin sendebu
konaaru bangal wature jawo malinkobe goto goto mo en fu won gonga ko jogi do hem kedo dem hakkilaji yoga e mabbe bamako kai kan e kulikoro
moi je porte
yo jogi jawo buudi yo imbe galle an wajimbini kaddo nafamu ana mauni bangal la kebe kanyen denaagu idu ngardi sabe mum ngada mi dun kami hola ki fei nafamu no heddin denaagu mi kay mi do holi dun mi tottama ko abba an dun laate ke dabare e rafi anugul an
adam kone yo hore galle kajoloto holiti wiide wattude jawo wana hunde ko fuddi nyaloma hande o holiti wiide dum ana jeeda e fina tawa amin
polo
mi den gaddano dum e juude sukabe yalla dum reena wana jawotan dum reena yo
kaabe
dina alsamaku o ka ko wiido hem ana labi sanne korko watta jawe kayo hunde ko hada non holiti wiide alhasan modibo ba dunke andano kabaruji bilide dina
dordine
heddi fina tawa kanye sariyaji dina alsilamagu rewbe kani wadude dun lingodo dina ana harmini gorko nyemintina debbo non dun dum worri e di rewbe dun
to chrétien em évangélique em be watule jaweton wana hunu ko wanya haya tawede e majjum fu bible mabbe o ka holtama wiide ana wanyi dum nam holitiri wiide kanko pasteur tade jara
bangal argol kala homo fu ana wawi wadude dun ko wonani bangal goddi tira cafe de sariyaji dina annabi isa
tawede hakilaji din jarta fewde e majjum ka fu watude jawe li nyaloma hande o yi hunde kebune sembe san ele lede amendi sabe ele fam yimbele yokabe edum wawlatal sababu dum renabe yude gite bonde nadu golleji bondi
sakiraɓe ɗi kabaruji fo ando ɗo mba heɓude dow whatsapp ndu numéro 75 99 76 19 ando ndu ɗo mbawiɗo heɓude ɗi dow hella amen facebook na ɗu sini o noddi dow icone whatsapp mi cintinjom wiide ngal journal kañe magasine garo jukkininde oɗo ɗo mba heɓude ɗon dow service kono foni 37 320 mere mere noon ka andon wiide kana tawreɗen fanɗi fo boɗinoga e tanka crédit ley téléphone moɗon yagol rewɓe jolare ley cuncunka ana wodi ley mali ɗum woni ko takkiti baale kuminiɗo faabade yawɓe jolare saabe heɗonde rewɓe ana jaa jolari e nafa heɗum woni koɓe keɓata dow muɗum yalla kamɓe koye mabɓe ɓe keɓa nafagaji muɗum nafa yettade saraɓe mabɓe fa keɓen jabuɗi landi anni ko fati yatara heɓini en dow faccitago min e Ali Cisse fa yettade Oumar Waygallo o debbo jeeyaɗo kay mbiɗo paɗi inde muɗum haale momin anditiri Amanda yo jiɗɗo yaade jolari wala fo ko hatta kan yaade wonko dowmin seeɗa ɗum tan haɗi kan huncaade woni ko holliti wiide o wi ko yiɗiri yaade yo saabe o walla saraɓe makko ɓe no yira ɗum ɓen wona ko weli o saabe talkaku
giɗɗaɓan hewɓe kañi en jeehi jola koɓe jeehi ko duɓe keeɓi toon kuɓɓe kewɗe wattu joni o kamɓe gondi e huncande hooreje ko nayiri bangal saɗɗaji le galle mabɓe fou ɓe ɓanti koye mabɓe
Amanda tan woni jiɗɗo yaade jolari a rewɓe hewɓe woni yiɗɓe yaade witta witta ONG direy ɓen gawo yo nokkuɗo yaaɓe jolari jippoto ley muɗum ana walla du rewɓe wartuɓe yurde libi holliti wiide le wattu cakkitiɗo yaaɓe jolari hewɓe ɓuuri hewde muɓɓen fuu rewɓe woni ɓe bismi keɗe ko Ibrahima Harata Mayga wi
ñalawma hannde no ko yaata yimɓele wittoɓe noga e joyom rewɓele an hakkunde mabɓe yooɓe rewɓele sappo en jetton noon ɓeɗo rewɓele an ƴurale leydi nigéria central afrique kañe ko nandi muɗum
yawɓe jolari ley cumcunka hewɓe muɓɓen ana jeeya si torra fuu e ɓondeji fuu ɗoni ko holliti wiide madame li fatoumata koulibaly hooreji coalition droite intégration et médiation le fedde kafo faaɗi masibaji cakke omo darta e kanankoɓe piya dabareji yalla rewɓe yawɓe jolari ana ndene Ibrahima Harata Mayga
ɓeɗo rewɓele torraji kewɗi kañen jottotoɓe so ɓami faa ɓe nangui ɗiɗo ɗati wakkatiji yimɓele woɓɓan toon caman dow mabɓe yimɓele woɓɓan toon so golliniɓe caloto yoɓudeɓe eɗen andi debbo ne yo neɗɗo mo wala sembe ɗiɗo tiɗallaji fuu ɓeɗo rewɓele bittoɓe jolana keeɓa
la migration des femmes
saabe heɗunde hannden rewɓe ana kuncio yaade jolari ley cuncunka ɗo mali ɗo tawene ɗum wona fina tawa andimɓe al aadaji kolliti wiide yo saabe waylitagol wattu e wi maɓɓe ko bonni kabaruji kewɗi e fina tawaji Amadou Diallo andiɗo kabaru fina tawa
ɗo hunde heyre le fina tawaji meɗen saabi de wala fo dulluɗo wiide debbo yo dewgal wattete so wattama dukkani heɓata sukaɓe haybo gorum haybo sukaɓe muɗum debbo darde muɗan woni jaati ko nayri bangal
ɓegalbaraedañemoowokkasawaɗla
ɗum ana wawi latade sababu helde galleji yogaji e bonnude al aadaji meɗen ɗum ko mimsi o andiɗo kabaru fina tawa
debbo gaɗo wita wita wardam satu e mbaadi kan e yiigo ngo yaadata feyi e ko joon suudu makko ɗom rafi dewral fuɗɗata
mi sikkina ko du ana e sababu ko watta fa rewɓe jaa jolari ɗum woni ko holliti wiide andiɗo kabaru neɗɗako fojee tan juggura
kulleji kewɗi saabi binta wita wita rewɓe yoga e majjum ana wattudeɓe dewle ɗeɓe jiɗa wayde heɓude lawol e jande du ana hem laawi kewɗi kollitoji wita wita tawi wala ele wi saria kañum ndu ana mate sanni sababuji kewɗi waɗi le ñalawma hannde o so wita wita o no yiɗira worɓe ni rewɓe kañum en ndu naati hen
ka hakkillaji yogaji kolliti wiide yagol rewɓe jolari ɗum yo kabaru keso noon wattuji arandeji rewɓe ana ɗoytanno na du ana tawa wonno worɓe muɓɓen caggal leydi men ndi woni ko holliti wiide andiɓe kabaru neɗɗaku